We're in the United Kingdom building on the first Somalia conference that took place last year. The second conference will take place on May the 7th, and it will be co-chaired.
Haddii aanu nahay dowladda Britain, waxaanu wax ku dhisaynaa shirkii sanadkii hore aanu martigelinay. Shirka labaad ayaanu qaban doonaa 7-da bisha May, waxaana si wadajir ah u shirgudoomin doona dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain. Shirkan ayaanu culayska ku saari doonaa waxyaabaha ay dowladda Soomaaliya mudnaanta siinayso, sida soo celinta nabadgelyada iyo dib u habeynta garsoorka iyo weliba hannaanka maamulka maaliyadda ee caalamiga. Arrimahaasi oo dhan waxay gacan ka geysan doonaan dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed.
Laakiin Soomaaliland waa ay diiday inay ka qayb gasho shirka London ee dhowaan aad qabanaysaan. Sideed diidmadaasi u aragtaan?
Well, obviously we're disappointed that Somaliland have chosen not to attend the London conference. We'd have very much liked them to do so.
Dabcan, waan ka xunnahay in Somaliland ay doorato inaysan shirka London ka soo qayb gelin. Waanu jeclaan lahayn inay yimaadaan, laakiin waxaan ku faraxsanahay in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland ay bilaabeen wadahadal iyagoo dhowaan kulan miradhala ku yeeshay Ankara. Waxaana diyaar u nahay haddii ay labada madaxweyne diyaar u yihiin inaanu fududeyno kulamo kale oo dheeraada si aan u taageerno wada shaqaynta iyo iskaashiga labada dhinac.
Sidoo kale waxa aan weydiiyey wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan Britain ama ku-xigeenka xogayaha Britain ee arrimaha Afrika, Al-Shabaab weli waa awood muuqata oo Soomaaliya gudaheeda ka jirta. Waxa ay fuliyeen dhowaanna ay soo abaabuleen weeraro, adinka horey ayaad u sheegteen in ay dhici karaan weeraradaasi inay Al-Shabaab ka geystaan Muqdisho. Ma jirtaa wada shaqayn aad la leedihiin hay-adaha ammaanka si aad uga caawisaan dhanka wardoonka?
I think the first thing that needs to be said is significant progress has been made, both from the Somalis themselves, but also from Amisom and the Ethiopians.
Marka hore, horumar la taaban karo ayaa la sameeyay, haddii ay tahay Soomaalida iyo sidoo kale ciidamada Amisom iyo kuwa Ethiopia. Laakiin kolay waxaa jira wax badan oo u baahan in la qabto. Beesha caalamkana waxaa looga baahan yahay in iskaashi muujiso si aan hubaal uga dhigno in Al-Shabaab gebi ahaanba laga saaro Soomaaliya si ay ummadda Soomaaliyeed ugu noolaadaan nabadda iyo barwaaqada ay istaahilaan.
Su'aal kale ayaan weydiiyey wasiirka oo ahayd waxaad xustay doorka Ethiopia. Ethiopiana waa mid ka mida wadamada udubdhexaadka u ah geeska Afrika, dhowaanna waxay sheegtay inay ciidamadeeda kala bixi doonto Soomaaliya, waxaana ay muujisay sida aysan ugu qanacsanayn howlaha militariga ay gudaha ka wadaan Amisom. Sidee kuula muuqataa ka bixitaanka ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya?
Well, what Ethiopia want to happen is they want their troops to be replaced by troops from Amisom, which is the African Union.
Waxa ay doonayso inay dhacaan Ethiopia waa in ay bedelaan ciidamadeeda kuwa Amisom oo ay buuxiyaan meelaha ay baneynayso, kuwaasoo ah howlgalka Amisom. Hadda waxaa jira wadahadalo soconaya u dhexeeya wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya, Ethiopia iyo beesha caalamka si loo xaqiijiyo in ammaanka uu yahay mid adag sida Soomaaliya inteeda kale.
Kenya waa waddan kale oo ku yaboohay ciidamo nabad ilaalin ah oo ka tirsan kuwa Amisom. Badankooda waxay ka howlgalaan Kismaayo. Kismaayana waxaa ka jira isfaham la'aan ku aadan sida iyo cidda samaynaysa maamulka magaalada. Maxaad ka aaminsan tahay arrimahaasi? Ayaan weydiiyey wasiirka arrimaha Afrika ee Britain.
Well, I think one of the key elements in providing a secure long-lasting peace in Somalia is the relationship that exists.
Waxaan filayaa in waxyaabaha furaha u ah nabad waqti dheer oo ka dhacda Soomaaliya waa xiriirka ka dhex jira dowladda dhexe ee Muqdisho maamulada ka jira Puntland iyo Soomaaliland, taasna waxaa lagu xalin karaa wadahadalo qoto dheer ama iyadoo loo marayo baarlamaanka Soomaaliya ama aan la isku raaco dastuurka, kaasoo imaanaya marka la helo wadahadalo faahfaahsan. Mid ka mid a qodobada looga hadlaya shirka London ee bisha May horaanteeda waxaa ka mid a sida beesha caalamka ay u fududeyn lahayd qabashada wadahadalo faahfaahsan.
Ugu dambeyntiina, safiirka oo ka jawaabayay su'aal aan weydiiyey oo ahayd sida uu arka doorka Turkiga ee arrimaha Soomaaliya iyo in ay ku qanacsan yihiin marka la eego hadallahoose oo sheegaya inaanay dowladda Britain ku faraxsanayn kaalinta Turkiga ee Soomaaliya, waxa uu ku jawaabay wasiirku.
One of the main reasons that the conference will take place on the 7th of May in London is to make sure that the international community.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee 7-da bisha May u dhici doono shirka London waa in la xaqiijiyo in bulshada caalamka ay wada shaqeynayaan. Wada shaqeyntooduna ay isku xiran tahay, waayo dhinaca ugu muhiimsan waa in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha ammaanka. dowladda turkigana waxa ay soo diyaarisay dokumenti ku aadan sidii loo sameyn lahaa dib u habeyntaasi oo ay shirka keeni doontaa doorka turkiga ee soomaaliya waxaan u arkaa mid wanaagsan oo wax muuqdana ku biirinaya beesha caalamka